Shut up. Behave. Ladies and gentlemen, you are now rocking with the best.
What up? What up? What up? What up?
It's another one.
What up?
Kwanza subuhi ni kishtuka cha kwanza na kula weed. Vitu kaviwiri kwa meza na sawu shida. Kwa sim call kwa 80 na piga. Mitikasi mingine naendelea kama kawaida.
Simu ya diri toka mita ya panga. Wano nataka show lakine wajajipanga.
Aujui mtu makini ni mtu wa kukichanga. Diri za alizini ndongo kuliko za anga. Mita ya Kaliako baka sokoni kwa blow. Na shindwa kupita yo chadala lifanya so. Watoto na order no. Kusema tashika mowa na kubali mini kuba tatizo ni zao.
Kwanza mita inanipata, ukizingu wanazima data. Imani roo ya kirasta, bora 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 bora.
Hatubishana tushindani nao, japo tunafanya kemu zaidi yao. Kila kitu wanavuta kwao, nasi tunapenya kwenye kona zao.
Marafiki siko peace now. Wanataka niwe busy tu na maisha yao. Na mina shida zangu we nifuate zao. Hakuna chao kwenye life so sidiri now. Yeah. Wamesahau mtu makini na ishi kwa sala. Misi ishi kitapedi kuzua misala. Japo inafika siku niko majalala. Lakini stangazi jana mshukuru hala. Sina maisha ya kuaki. Zingua na kupafaki. Tunasonga kiaki. Japo wengine wataki. Toka mita ya kusini kule msosi wa manati. Paka leo naitwa boss. Mipango inakwenda safi.
Yeah. Kwanza mita inanipata. Ukizingu wanazima data. Imani roo ya kirasta. Bora 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 bora.
Hatubishana tushindani nao. Japo tunafanya kemu zaidi yao. Kila kitu wanavuta kwao. Nasi tunapenya kwenye kona zao.
Chagui njia za kupita. Uwezi kunitisha mbupisha. Hii ni kama vita ukibisha.
Yeah. We taking over like never before. Like never before. So let's go now. Take five now. Five now. Five now.
Yeah.